Aliyensia liponka zake E na wao akusaka be wanga ndapeza iwe Inde aliense alindintima Sikomo wanga wa ufewe taudali Wa umakale kale Kwa zona aliense alindimuai Opeza wachikondi
Don't forget where you got it from African music, don't see oh
So mwende matima tafu challenges Paine ndeka niri singo Ndikuzi wona tiku sova tika tengana Girl, I already told you, baby Aliense, alindi wake Wangandi iwe mukuona kwanga Chofuna woman Amulimbite moyo no Ndipo aliense wa mamuna Ndani safuna Kuita nidwa bambo aujeni Amuna uje Ndipo aliense zina lake Is on the list Yodale tidwa Ndimulungu Pamdandanta Koma mdalito inasunga bwere Poka poka Ukwanirite maua mulungu
Diuze, diuze, diuze
Of course, wapeza nkazi Wapeza chintu cha wino Dipo mulengi ya mukondera And I have found my baby Baby, I already told you
Oh.